booqashadii uu ku tegay Kiev ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken waxa uu u xaqiijiyey dadka reer Ukraine in Maraykanka uu garab taagan yahay iyaga, iyagoo wajahaya duulaanka Ruushka ee laga yaabo inuu soo dhowaado. Kadib markii uu Arbacadii la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine, ayaa Blinken oo VOA-da kula hadlay magaalada Kiev isagoo ka hadlay dadaalka diblomaasiyadeed ee Maraykanka ee lagu qaboojinayo xaaladaasi. Wariyaha VOA-da Sinda Sin ayaa warbixintan soo dirtay, Cashi Ibrahim Aadan ayaana soo jeedinaysa.
iyadoo ciidamo badan oo Ruushka ah isku urursadeen xuduudaha ay la leeyihiin Ukraine, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken waxa uu safray caasimadda Ukraine si uu u muujiyo waxa uu ugu yeeray taageerada Maraykanka ee aan kala go'a lahayn. Blinken oo waraysi siiyey v o a da isagoo ku sugan magaalada Kiyev ayaa ka hadlay culayska xilligan taagan.
Marka hore, Ruushka waxaan u soo bandhignay doorasho cad oo ah inuu kala doorto in wax lagu raadiyo wadahadal iyo diblomaasiyad iyo colaad iyo cawaaqib dhinaca kale ah.
Blinken ayaa toddobaadkan socod ku maraya gobolka iyadoo xiisadaha ka taagan xadka ay sii kordhayaan.
Sidaan maanta aragnay, Ruushka wuxuu sii kordhiyey hanjabaadiisii, wuxuuna ku dhowaad 100,000 oo ciidana geeyey xuduudda Ukraine, kuwaasoo laga yaabo in muddo gaaban uu nidaamka ku laba jabaari karo.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa ugu baaqay dadka reer Ukraine inay isdejiyaan oo ay midoobaan.
Guulaha ugu waaweyn ee Ruushka uu maanta gaaray waa inuu argagax geliyo oo u kalsoono xumo ku abuuro shacabka Ukraine, iyo inuu naga qalqalgeliyo xasiloonida gudaheenna iyo nidaamkeenna maaliyadeed.
Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa uga mahadceliyey Blinken booqashadiisa oo uula jeeday inuu fariin aad u adag u diro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo uu miisaamayo in duulaan dhaco iyo in kale.
But I'm sure he would like to have President Zelensky or President Biden be intimidated by this massive show of force and give up some things. So far, President Zelensky and President Biden and all of his representatives have been very clear that we're not caving.
Laakiin waxaan hubaa inuu jeclaan lahaa in madaxweyne Zelenski ama madaxweyne Biden lagu cabsigeliyo muujinta xoogga badan oo ay ka tanaasulaan waxyaabaha qaarkood. Ilaa hadda, madaxweyne Zelenski iyo madaxweyne Biden iyo dhammaan wakiiladu waxay si cad u caddeeyeen inaysan ka jixinjixaynin cabsigelinta noocaas ah. Madaxweyne Biden iyo madaxweyne Zelenski labaduba waxay ahaayeen kuwo aad u adag, indhaha ayay ku gubeen madaxweyne Putin, mana aysan libiqsan.
Kadib Kiyev, Blinken ayaa waxa uu safrayaa magaalada Berlin si uu ula kulmo dhiggiisa Yurub ee muhiimka ah, kadibna waxa uu sii gudbi doonaa magaalada Geneva si uu ula kulmo Jimcaha wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Blinken oo la hadlay v o eda ayaa sidan ka sheegay kulankii uu la qaatay Lavrov.
On the other hand, the fact that we are meeting in Geneva, the fact that we will be discussing the conversations and exchanges that we've had over the last 10 days also suggests to me that
diplomacy kale xaqiiqda ah in aan ku kulmeyno Geneva, xaqiiqda ah in aan ka wada hajoon doono wadahadaladii iyo isweydaarsigii aan yeelanay 10 maalmood ee la soo dhaafay, ayaa waxay sidoo kale ii soo jeedinaysaa in diblomaasiyadu ay weli tahay mid suurtagal ah oo furan.
Dhanka kale, bandhig kale oo taageero ah oo loogu talagalay dalka Ukraine ayaa gargaarka milatari ee dalka Britain waxa uu gaaray Kiyev talaadadii lasoo dhaafay, oo ay ku jiraan hubka lidka taangiyada si ay uga caawiyaan Ukraine inay iska difaacdo duulaanka suurtagalka ah ee dalka Ruushka.
Mahadsanid Cashi Ibrahim Aadan oo noo soo jeedinaysay warbixintii Sindesin.